for coming and everybody to this gospel gathering, the order praise whereby Jesus Christ is exalted without compromise.
Kulatirenso itu abali njalo ngokumkumano wanikulari rumine tulinga jage ndikulemekeza ndikuweza Kristu mosa josera kapena kuonjezera apo.
After a long time, a break that the Lord gave me by joining the preaching of the gospel through our dear brother, Brother Ken, today the Lord has made it possible that I should preach again.
Mbuyo duba nhawi ya ita mene ya gusafu mene mungu wanani basa mpada wani ndipu mwune pa mwake kakibansi kama kondwena mwutiko mene mbaniki na mbala kikira leroli ndabweleranso mungu wachiro la ichi
aina ni kule kote say that it's God who gave the plague and it's God who opened the door.
Iko tulangu la mwati ndika mwino kwenye kuti ndi mulungu mwitu amene anabereka mpata wokumula kuti ndi mwina amene wati kula kopa
kwenye. Such a previous time before the pandemic came and attacked me, I was preaching from the book of John, chapter 18, and we jumped to chapter 19. I will just read that last verse of chapter 18 and jump into chapter 19 of John.
Ndino ndingo welenga avese wajimamika legela kutumira mchapter 18 kule mchapter 19 jambu mwela yohane.
John chapter 18 verse 40 says, then Christ they all again say, not this man but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
Ungamera kulangulira kutima yake ya poti ya Yohane chapter 18 akunena kuti pomwepo anapulaso na anena chiwi uko mabaraba mabaraba anali wachikwamba. Kumano amenewo amene Bible likuwala nkula kunena kuti anapula ndi mawu okweza ndani yasema kuti wachira.
That was before Christ led there in the court before the king Pilate.
Awanda Yuda, amene anali pamaso pa Ambuye munthawi imene Ambuye Yesu anati bwalo la milandu pamaso pa Wolusi.
That was a case before Pilate, that Pilate is to pass a judgment on me.
Panali to mlandu umene unali pamaso pa Pilato umene amafunika kuti Pilato auwuze.
So Pilate was to be a good judge, to judge according to how the case was.
Pilato,
this company of Jews had in their minds that they are right and that whatever they are clinging to is true righteousness. They were not knowing that the righteousness is of God and there is nobody who is righteous to this world. Because the Bible says nobody is righteous, nobody is right before God. So Pilate, according to his observation and reading the book and having that in his mind about the judgment that was passed through, he came up and said that Jesus is an innocent man.
Ndino Pilato munga mwanze mzake kumaso mwamwe kwa chitambulo kumene iya na kuzi. Ana siku kuyanga na nkani jandiku imezo zuna Yesu Kristu anadi usalamu.
So at first he had in his mind not to crucify Christ but to let him go.
Yeno boyamba chimejira bwera mukati mwake mwa Pilato ndikuenda kuti Yesu Kristu iwo asabajikini kwa maloma kamuleke kutapi.
But the people have in their mind their selfishness, their self-justification, whereby they screaming, they cry with a loud voice that not this man, but this man.
Kumbatu andu sobano munga mwanziru zao niti munga mocha iwe eni ana fika kwa 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 kwa.
There are three things that we see here before we go in chapter 19.
Abaru bani zuri zaidi zomo tu kuziona abu adi sana kuse kupa muzi na chapter 19.
The first thing, there is oneness over the Jews and the Gentiles on the case of Christ.
Abagone kato mbili zano, bakati ba yuda kumata kani mungu ba kando wa Jesus.
Because when Moses got to the mount to take the laws, one of the law that Moses took on that mountain was do not kill.
Kifuwa duka mene Mose ana gora kupu kani ngati la mulo. Ni Mose mama la mama mene na senga la muri mani na kutusa ape.
Now, the judgment was there, the law was there, nobody should kill. But here, according to the case, that was before Isaac, it was went there for Christ to be killed.
Mungamala mungoji, la mungoji kakadipa hao, nikuwa kamari zio kukina kutusa hati. Kuma abe, jifaja mungarwe, kukina 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 kukina.
They act like they are innocent people, that they are all people that obey the law by denying themselves to kill Christ, but sending other people to kill Christ in their prison, in their press.
Maroma ke iwawa amaone zesa kukazio ndesa kukuka kutuwa 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 waneke nga nda kutunga ama kutuwa kukuka Yesu Kristu kwa maroma kake kutuwa 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 kutuwa.
It was a Jew in a shoe of a Gentile.
Kanari ayuda amene anango kiti sanshidwa.
The Gentiles had shoes that turned to kill Christ when set by the Jews putting on their shoes of the Gentiles.
You know, as I to Rawa, and I'm going to show you how to do this. Maloma Yuda, I mean, I'm going to show you how to do this.
So, but the preamble, the Jews and Gentiles were not in good terms. They were not even eating together, sharing common things. They didn't. They were enemies. But because there is somebody who is the King of Kings, the Savior of his own people, that enemy was threatening and brought them together so that they should learn to cry with a loud voice about crucifixion of our Lord Jesus Christ.
Umajifaso nobari wina mende fumu ya mafumu mpumusi wangu wagi udanu ujangu mwapole edwa kakiyatu wadakala mkwilizaru nipu ya mkula mawa uko nisa wakula mkwilizaru mwina apaji.
So the best thing there is oneness between the Gentiles is the Jews.
And
what makes the oneness is Christ. Christ is the message.
Number two,
there is oneness between kings. That is Pilate, the Roman king, the pagan king, and Herod. The
Jews came.
So what amazes me most is you see that Pilate was the king, the overall in charge, while Herod was under him, reading the Jews that claimed to be the elected people. When Christ came, God made it clear that these fellow Jews that are sinful should ask the sinner, fellow sinner, to themselves, so that Christ, that is going to be a victim, should die in the pronoun of them.
Kumakuti mulungu, anajipangira dala, pamene Kristo Yesu anafika pamalo apa, pamene anafika kunthawi imene iyi. Mulungu anapereka mitima kwa anthu awonena kuti iwowa afune zonena kuti Baraba akhulusidwe ndipo Yesu Kristo akamachikidwe kuti akhulusidwe akamachikidwe
pamalo. And you can see that the same sentence he says, now Barabbas was a lover. Meaning he was a sinner.
Ifanyika mukamaona mundimeyo kuti vasinikizira kuti kuti koma Baraba uyu anali kuhamba kutangaza kuti ali munthu wochimwa.
So Barabbas was released from custody because Christ, the savior of his own people, came.
Ndinoti Baraba uyu akutulusidwa kamera kuti anatulusidwa mundende muja chifukwa chonena kuti Yesu Kristu amene ndi mpulumusi wa anthu ake wafika.
It was that Christ that makes Barabbas to be set free. It was that Christ that makes the Gentiles and Jews to be in oneness.
Ndipo anali Yesu Kristu ameneyo amene anapangisa kunena kuti Ayuda pansi pa mitundu agwirizane aone chimodzi.
It was Christ that made even Pilate to see him without sinning.
Ndipo anali Yesu Kristu ameneyo amene amapangisa ngakhale Pilato kuti maso ake adzibudwe ndi kukamuona Yesu Kristu amene kukhala osachimwa.
The opening of the eyes of Pilate is how God opens our ears to see, our eyes to see the beauty of our Lord Jesus Christ.
When Christ is before us, we
can never see him as last. Until when it is God to open our eyes and let him see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ndipo Yesu Kristu kakhala pakati pathu koma maso athu ngandiloza zibudwa sitingathe kumuzindikira iye ndipo khapo khapa pamene maso athu atsagulidwa pamene timuona iyeyo tsopano ndi kumuzindikira iye.
For example, the disciples were with Christ Jesus for 3.5 years ministerial without knowing who Christ is, the exact Christ.
Mwachisanzo ndi ophunzira ake anakhala naye pafupi zaka zitatu ndi hafu mu utumiki koma osaziziwa kuti Yesu Kristu iyo ndi ndani.
They were eating with him, lodging with him, walking with him, doing whatever with him, but without knowing who Christ is.
Kudya naye, kumayenda naye, kumagona naye malo amodzi, kumachita zinthu zonse pamodzi koma osamuzindikira iyeyo kuti ndi ndani.
We saw it when Peter answered that you are Christ, the Son of the living God, and the responding that Christ Jesus responded to Peter that this is the mystery. It's God in heaven who has revealed this to you.
Fikirani pamene Petulo anakayankha yankho lomwe aloyankha Yesu Kristu atafunza funso kukayankha zonena kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu wamoyo ndipo Yesu Kristu anamusimikizira kunena kuti ichichi ndi chinsinsi ndipo ndi Mulungu mwini chabe amene wakupulula ichi kuti uchizindikire.
So when Christ is before us, but it has not pleased God to open our eyes, we see him as just a mere person, even we can struggle with him.
Ndino ngati Yesu Kristu anakhala pakati pathu kwa maso athu ali osasegulidwa tidzakhala naye ndikumuona monga munthu wamba osamuzindikira iye.
We saw it in Luke chapter 24, the 13th downwards, whereby Cleopas and the fellow brother were speaking about Christ Jesus, while Christ was behind them, but God says, or the Bible says, Christ closed their ears so that their eyes, so that they shouldn't recognize
kunela kumbula luka chapter 24 tiona kuti kunela kuti vanali abale ena kiyoba ndi azinzake amene anaenda naye kukhala na Yesu Kristu uyo koma Mulungu mwini anatseka maso awo kunena kuti asamuone ndi kumzindikira iye anatsula maso awo.
So it is only when it pleases the God to open our eyes, then we can see the beauty of our Lord Jesus Christ and start speaking about Christ or His Scripture.
Then on the vocabo, pamene kugatukuta komera Mulungu kutsendwa maso athu, pamene tikozo kwanisa ife kumuona Yesu Kristu, ndikamba kulingalira ndikuona Yesu Kristu amene kuchokera mbalemba.
The same God lighted the ears and eyes of these Jews, so that they took Christ to the king, so that he could be crucified. Because soon after crucifixion is when this justification, righteousness, sanctification, salvation.
Ndiyo Mulungu yemweyo ndi amene anatseka maso anthu Ayuda awawa kunena kuti amtenge Yesu ndikubwera naye kubwalo la milandu chifukwa chonena kuti amadziwa kuti mkuperekedwa kwa Yesu Kristu anati pambuyo pakuperekedwa kupatsi kwa Yesu Kristu mpamene tu pali kupatulidwa pali kuyeretsedwa pali kuphunzitsidwa kumvuchi.
So they agreed about Barabbas, not this man.
Anthu anafula kunena tuza Baraba osatiza munthu.
Why not this man? Because they were knowing that this one is the son of Joseph and Mary, and his name is Jesus. But why did they simply name his name? Let's save this man.
Kumanjifajana anthu amangonena kuti osati uyu kapena osati munthu uyu popeza anthu awatu ayuda amamudziwa Yesu amene kunena kuti ndi mwana wa Mariya komanso mwana wa Yosefu ndipo dzina lake ndi Yesu kumanjifajana amalephera kutchula dzina lake kumangonena kuti osati munthu uyu.
It was because Christ is the Savior and Christ has come with the salvation in his heart and he has put the gospel and Christ is the gospel that he makes them to have their envy in their heart against Christ Jesus.
Chifuwa lina kuti Yesu Kristu yo ndiye mpulumusi ndipo iye ndamera anabwera chipulumuso cho komanso iye ndiye uthenga wabwino umene anabwera kupereka munthu wochimwa chimene chocho chinachititsa mitima yawo kupereka kubwe nawo Yesu Kristu ameneyi.
So Christ of the Scriptures was hidden into their eyes, to their understanding, as being of the crucifixion, because the crucifixion is the major point of the gospel that people are to preach about.
Ndino ku Yesu Kristu amene yoyo anabisidwa mmaso awo anadzesedwa mmaso awo kunena kuti anthu asanathe kumuona Yesu Kristu amene yoyo kufikira tsiku Yesu Kristu yakuchikidwa chifa mukupachikidwa kwa Yesu Kristu mmene mundi mmene mukutuluka chipulumuso cha munthu wochimwa.
Before the crucifixion, Christ has been a good person to the people, doing many miracles, whatever. People never crucified him. But when it came to the exact time that God made Christ to be crucified, the enemy and the enemy aroused their heart and took Christ to crucifixion.
Yesu Kristu amene asanapachikidwe, anachitapo zosiyana-siyana zoonesa ubwino pakati pa anthu. Uchulukanga saudwala ndipo kwanthu chinalibe vuto kumakira nthawi yoyikika imene Mulungu atati anayikiratu Mulungu mwini anasusa udani mkati mwawo mwa Yesu Kristu ampachike.
So we preach Christ, the Savior of his own people, the crucified one.
Tilalikira Yesu Kristu mpulumusi wanthu wake okha amene ndiye yopachikidwa.
See verse 19 or verse 1 of chapter 19 of John.
Then I didn't join any so far to verse like you know, but chapter 19, chapter 19.
Whereby he says, know me, thou didst say to them because there is a statement that has already set forth that the people are in need of this victim, Barabbas, granted to be justified, and the healing. The one they say is a victim to be crucified.
Ndeno mukayiona ndi mayake weyambayo mu chapter 19 yamba kunena kuti pamene botsono akamati pamene botsono akutanthauzira kuti akupitiriza nkhani imene yaambidwa pali kufotokozeredwa imene anwa wa Yuda ana kuula ndi kunena zonena kuti munthu uyu atuhusidwa amene ndi chigawenga ndi Baraba koma malonga ake amene zonena kuti apachikidwe amene ndeno pamene potsono
then Pilate took Jesus as his coachman.
Pilato anatenga Yesu namkwapula.
Pilate saw that the best judgment in the midst of the cries of the people, that cries and cries to the people's mind, saw that the best thing is scorching him only.
Ndeno kumkwapula Yesu Khristu iye inachitira mkhalo imene anayiona Pilato kunena kuti ni njira yabwino pamaso pa anthu amene afula kunena kuti apachikidwe apachikidweyo kunena kuti njira yabwino kunena kuti Yesu Khristu yangomkwapula.
He was not knowing that scourging is not enough. Christ came not to be scourged, he came to be crucified.
Komabe iye samadziwa kunena kuti kumkwapula Yesu Khristu akomo zosakwanira chifukwa Yesu Khristu sanabwere kukakwapula koma anabwera kukakupachikidwa.
So see what happens to Christ.
Ndikaona nisopano chomwe chinachitika pa Khristu.
And the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Ndipo asilikali mmene analuka mbolona waminga anamveka pamutu pake nafunda iye malaya achibakuwa.
There is many things that happened to the crucifixion of our Lord Jesus Christ.
But it isn't one minute, almost speaking up of which you don't have to change.
Some of the things we see in the last sentence of the verse 2, whereby they say that they put on him a purple robe.
Zina mwaizo ndizomwe kuti zoona mundima yake yomaliza ayacha avesirakira chiri yomwana nakuti nafunda iye malaya chipakuwa.
So these robes were putting on by the kings. So they were not knowing that taking the robe and put on Christ, they are handovering the kingship to the author, the king, the original king that God set forth to be the king over the people.
Aba wachibakuwa amene achuliwa papa wanalizovala zimene amavala ndi mfumu ndeno mmene asilikali amakapenga zovala ichichi ndikukamupeka Yesu Khristu iwo samaziwa kuti amene akupereka ufumu kwa amene mwini wake wa ufumu amene ufumu akuzipera iyeyo.
To them it was like they just mocked him without mocking him, that it's not mocking but God is taking the kingship that was in the hand of the people to go back to the original king of his own people.
Kwai originalinga lichitonzo ndino mmene amamveka malaya amene wamaona zinena kuti akumtonza koma samadziwa kumwira amene anawapangisa kunena kuti cha ufumu ndikukachipereka kwa amene aweni wanthu ake.
Let us see the mocking that people came up with. Verse 3, whereby it says, "Hail, King of the Jews." They spot him with their hearts.
Ndino kuti tione nyozo kapena zitonzo zimene anthu abwera nazo pamaso pa mbuyo wathu Yesu Khristu kuti mundimange yachitatu yomwe anena kuti nani adzakwani iye nanena tioneni mfumu ya Ayuda ampata khofu.
When we preach Christ, we preach him as the King of Kings, one worthy to be praised and worshipped.
Pamene tilalikira Khristu Yesu uyu tilalikira iye monga mfumu ya mafumu amene ali woyenera kupembedzwa ndi kulambiridwa.
When we say that Christ is the King, we are trying to say he is the overall in charge, the governor or the owner of the government. Everything is under his government.
You know, tikamala nkula za ufumu wa Yesu Khristu, titanthauza kuti iye ndiye olamulira wa zinthu zonse, iye ndiye mwini wake wa zinthu zake, zinthu zonse akapena kuti dziko lonse lili mʼmanja mwake.
That's why the mighty people, the wise men, three wise men from the east, when they came, when the star disappeared on the house of Herod, they said, "Where is the king born?" Because they know that Christ is the King of Kings.
Pamene amalondola nyenyezi ndipo nyenyezi inabwera inazimirira mkusowa pa nyumba yake rapeta anafika kumene kwa anafunza kuzolona kuti ali mfumu ya mafumu chifa iwo amadziwa kunena kuti Yesu Khristu amene ndiye mfumu ya mafumu.
Again, It's because these people, the monkey people, were speaking that to fulfill the scriptures that have been already said in Isaiah, that the government would be on his shoulder, the king of kings, the prince of peace.
Ndibosoto anzelwa kumawa amene wakala mkula izizi. Amakala kuti akukwaniritsa chinachita nedwera mbuku la Yesaya. Kunena kuti amene yoyo ulamuliro wacho uzakhala papewa pache popeza yeye ndiye mfumu ya mafumu.
So they were speaking the scriptures, the word. And when we preach Christ, preach the way, preach Christ, never compromise, never anyone hear whatever you think about. Preach Christ, 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 and Christ should be enough to you.
Njenoto mukamaona anthu amene wawa amalankhula mawu kutandauza zonena kuti ngakhale pamene titalikira uthengo wabwino tikufunika kulankhula mawu lalikirani mawu kotokozerani mawu okha ndipo Khristu yekha ndiye uthenga wanu Khristu wakukwanira kukhala uthengo walalikira.
The other thing that we see is on the first sentence of verse 2 whereby the seven soldiers threaten a crown of thorns on his head.
Ndeno chinthu chinacho chimene tichiona apa chikuoneka mundima yachiwiri iyo nusu lakelo yamba makunena kuti amene asilikali anaruma kulona wadika anaveka apa mutu wa
Matthew 27:29 says
kamaona mbuku la Matthew 27:29
they said and when they had planted a crown of thorns they put it upon his head and he lifted in his right hand, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
Ndipo analuka kulona waminga, naveka kupaje, namvilisa bango mzanja la manja ake. Ndipo anagwada pansi pamaso pake, nachitira chipongwe nafu, chipondi mfumu ya Ayuda.
The question might be, why crushing the crown of thorns on his head?
Ndipo sonkumana na kuti chifukwa chani amakamuveka iyeyo chisodzi cha minga kumutu kwake.
Because when he was on the cross, it was like it's enough. But why a crown? Why on his head?
Chifukwa pamene anakamukoma pa mtanda chimaoneka kuti chakwanira pamenepo koma chifukwa chani kumafunikabe kunena kuti amuveke iyeyo chisodzi cha minga.
Don't forget that Christ is the head of the church.
Mutaimaretu kunena kuti Khristu amene ndiye munthu mapingo ake.
So the head needs to have a planted thorn in him.
Ndeno muthu udanenera kukhala ndime ache ndi chisodzi cha minga.
When we read the armors of God in Ephesians, they say it.
Pa tikamaona mbuku la Efeso akulankhulanso Efeso
Ephesians chapter 5 verse 17.
Efeso chapter 5 ndi mayaka 17 akulankhula kuti
it is speaking about the armors of God that we are to put on.
Apapo akulankhula za chida za munthu zimene tikufunika ife kuvala.
Let us see one of the armor that is worth it to be put on.
Ndiye rura kanti yanganeni chimodzi mwa zimene zoyenera zofunika kuvala.
Verse 17. Wherefore, be ye not unwise, but understand what the Lord is.
Umala mkula kuti chifuwa cha ache, musakale wopusa koma ziwisani chifuniro cha Ambuye mtiani.
So here, they are trying to let us know what is worth.
Ndeno apatu akuyesa kufotokozera kuti tiziwe chimene chili chiyenera.
Now, to see the what the thing is found in Ephesians chapter 6, verse 17.
Kuti tione sume chinthu choyenera ichi, tatenzi yanganeni mbuku la chapter 6 yolapo kulomwe na Efeso chapter 17.
Verse 17 whereby saying and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God.
Umane na kuti mutengeso chisonde chikulumutso ndi kupanga la mzimu ndipo mawu a Mulungu.
The helmet stands for salvation.
Ndiyo mbo chisonde ichi chikuimira chikulumutso.
The helmet was put on Honor, show me that we have been saved by grace and grace alone.
So the United are wicked or by faith, what is the Kirojan and I would double most of the Kisomo Chopabas.
But why Paul come up with helmets to the people to put on as the one of the armor of God? We saw it in when the soldiers planted the crown of thorns on his head. The soldiers were showing that Christ is the second Adam and is there to serve his own people, and he is the only one, the head of his church and the savior of his own people.
Don't forget
that when Christ came to this world, it was because people sinned against God.
Because
when we read in Genesis chapter 3 from verse 9 downward says that the last book that we read today, Genesis chapter 3 verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where thou?
Ndipo Yehova Mulungu anaita na mamuna ayo nati kwa iye, uri kuti?
This is when Adam sinned against God.
Abrahamu ndipo pamene Adamu anakhala ali kuti wachimwira Mulungu.
This is when Adam accepted the sin to enter into this world. Because Romans 5:12 says, for sin entered into this world through one man. Adam would have not rejected the sin because it was already set forth that Adam would see, so that in Adam would be two groups of people, the erected sinners, worthy to hell, and the unerected sinners, worthy to hell.
Adamu yinu saka na tega unenda kutia kane kukala kwanise kukana kukala ulunga mangu kusajima hai. Chifaji na hiki vila mungu mwini kutia Adamu wazajima. Ndipo kukushima kwa Adamu kukula makulu awini awa kumaiye. Kukula ya mba kukula kukula chima wa sankidwa uenela kukala ufuma kumamba. Ndipo kukula chima wa sankidwa amina kuenela kukula unungidwa kumoto.
This is Alex say, I hear thy voice in the garden and I was afraid. Because I was naked and I hid myself. See how a sinner sees himself when he met with God.
Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. As long as you hear the gospel, the true scriptures, is when we saw our nakedness and we feed ourselves. We never allow evil to name them because we are very sinful.
That is why we are going to put in faith to think about what we are going to do. How you are going to do that? How you are going to Ndikukaona kulakisa ndikulepera kukasa kwathu ndipo sitima kwanza ngakhale kudzitchula zofoka za thuso chimodzi pano pake timangoziona tonse kapena kuti tiziona kuti iwe wewe kukhala kuchimwa unyazi pamasukulu.
Before God came to us, we can boast, we can do whatever, thinking that we are right before God. But when it pleased God to reveal Christ to us, this way And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy woman, of thy woman, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, come to the ground for thy sake. In so shalt thou eat of it all the days of thy life.
Mtufayemu wana nimeye sikina kutii kwa nkazi kwa nani. Kisatu kwa kusawuka kwa kutenga mimba bako, uza sawuka pakubaka. Uza kumba kwa mtu wa kutie azabula kujirai. Wanda kutibuwa nati. Chifuwa kutuwa mvela mawa kutu wako, nuja za ntengo mene kutu usajieko. Hada kutelelewa kifuacha hivyo. Mkusawuka uzaji yako masiku wonse amoyo wako. Nipo minga ni kukubalira iwe. Nipo uzaja, ntuguda langu ya.
The last verse 18. Thorns, also and thistles shall be brought forth to thee, and thou shalt eat the herb of the thistles.
Nimeaga itakuti minga ndi mitula, izakubalira iwe, nipo uzaja telele la mtengo.
So here God is coming up with thorns and thistles and for the first Adam because he has sinned before God.
Yeru apa mulungu akubweleza minga ndi mitula kwa Adam weyamba kuti tifanira kuti anachimira mulungu.
Why do you mean this? John chapter 19, I'm concluding. We see the soul, a crown of thorns, the same thorns in the first Adam. Is seen in the Christ Jesus, the Savior of Israel people. So,
pamene tikamayang'ana mu bukulu mwe tikuyang'ana ila Yohani 18:19 tipeza kuti akulankhulanso za minga, minga yomwe imene inaperekedwa kwa Adamu woyamba ija, minga yomwenso ikuperekedwa kwa Yesu Kristu, minga.
So, it was not another thought. The same tongues that God speak to first Adam is where the same tongues that soldiers planted and put on the head of Christ Jesus so that he should finish everything that makes a man to be sinful and purge down all the sins and crown them to be holy, justified, righteous, then justified and taught to be righteous people.
Yebo minga yake ndiyo mweje, si kuti ni minga ina hai, minga yake ndiyo mweje, mene naonesewa Mungu la Genesis kwa Adamu, minga yake
Come on, prepare. Audience, Father, thank you this afternoon here, the morning, Arasat. Thank you for making it possible that we meet in the close and celebrate the death of our Lord Jesus Christ. We are here bound before you because you are the only one who has been exalted and be magnified. All the punishments, all the torments, whatever judgments that was upon you, upon us, you take it in our flesh. Thank you for the justification, righteousness, sanctification and salvation, the redemption that has been given to us through the death of our Lord Jesus Christ on the cross, that the scriptures should be fulfilled, that you are the only one worthy to save us. We give you glory and honor and honor. When we see our works, we are very sinful before you. Nothing good that we can point in us that it's good that we can come before you with. But thank you to God because of the salvation that has been freely given to his own people without good will, our good ways contributed. It is in the name of Jesus Christ, the crucified one, that we pray and worship and exalt and magnify.